DJ kidogo dogo.
Mebaki kunungona Magufuli ndo zaidi wenyewe wanaona wanatafuta kasoro kila mbinu zinagoma maendeleo wakika namba wanaisoma standardi keji mabarabara shwari zanati shule mahospitali tege mwendo kasi flyover kali kajali masikini mafisadi chali mabu wapiga madini anapita nao waze wa miradi feki anapita nao wakwepa kodi anapita nao wanopenda rushwa anapita nao situpotoka zamani anabisha nani sindo chama lao rangi ni njano kijani tena ni mashuja pole wapinzani Magufuli kichwa, jembe namba wani. Ayoyoyo, tunawabuluza. 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 Ona tunawabuluza. 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 Ona tunawabuluza.
Aya kelele ya kwanza kwa magu wake. Kelele ya pili kwa joni yake. Kelele ya tatu kwa pombe yake.
We migono yu, wote shangilia. We migono yu, weka mashati kwa fisizi. Emu migono yu, wote shangilia. Basi weka yu, weka mashati kwa fia. Peperusha bendela, we bendela. Sia ona bendela, sisi emu bendela. Peperusha bendela.
Magufuli ayawe
ayawe ayawe
Mama Samia ayawe
ayawe ayawe
Majaliwa ayawe
ayawe ayawe
Bashiru Ali ayawe
ayawe ayawe
Na Mangula ayawe
ayawe ayawe
Pole pole ayawe
ayawe ayawe
Kigwangwala ayawe
ayawe ayawe
Na Makonda ayawe
ayawe ayawe
Bado watoto hao maguni baba lao
Bado watoto hao maguni baba lao
Sie mumoto hao tena kiboko yao
Weka juu, huko na piga makofi Sema mikono juu, alafu piga makofi Weka juu, huko na piga makofi Mikono juu, alafu piga makofi Weka juu, huko na piga makofi Mikono juu, alafu piga makofi Weka juu, huko na piga makofi Tunaenda kushoto, we kushoto Twende ni kushoto, watu wote kushoto Turudi kulia, we kulia Tunarudi kulia, we kulia Tende ni kushoto